check, yeah.
Now come if you bonus.
I'm not like, yeah.
Nina whip whip.
Yeah.
Nina whip whip.
Oh, God.
Nina whip whip.
What are you doing?
Mtoto katimi ya kila idara. Hajulikani watizi ya makampala. Yeah. Ona nampenda ya nadhani masihara. Nikapeleke geto nikanyowe kipara. Ona na Shostito, I love you.
I love you.
Bebito, I need you.
I need you.
Mamito, I miss you.
I miss you.
Banya upesi nina wipu. Ona Shostito,
I love you.
Bebito, I need you.
I need you.
Mamito, I miss you. Fanya upesi nina upwe, upwe.
Nina upwe, upwe. Nina upwe, upwe. Nina upwe, upwe. Nina upwe, upwe.
Waza kumi nina upwe, upwe.
Nina upwe, upwe.
Nina upwe, upwe.
Nina upwe, upwe.
My baby, nina upwe, upwe.
Nina upwe, upwe.
Nina upwe, upwe.
Nina upwe, upwe.
My body needs you over tonight. Don't make me sing, don't make me call on them all night. My body needs you over tonight. So go pe majira nyata wakiku ona. Nataka ringi shaki na fatoma. Wajwe walo kufata jina. Nikupe zote kizungu designer. Karate kumfuza kichina. Oh baby, you go kiss somebody son.
I love you.
Ata uvae kiondo sister.
I need you.
Kwa kofi nito mikwisha.
I miss you.
Ata wakikwita piskal. Oh baby, you go kiss somebody son.
I love you.
Ata uvae kiondo sister.
I need you.
Kwa kofi nito mikwisha.
I miss you.
Ata wakikwita piskal.
Achia mama, achia,
achia,
achia baby, achia,
achia,
usibane achia,
achia,
nataka yote achia,
achia,
achia mama, achia,
achia,
achia baby, achia,
achia,
nataka yote achia,
achia,
usibane
achia, achia.